fueny ariyo.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Efeso kama.
Weche mag jal manigi sulwe abiryo e lwete ma korachwich, kendo mawuotho e kind teyni abiryo mag dhahabu e magi. Ang'eyo timbeni gi tichni matek kod kinda misetimo, kendo ang'eyo bende ni ok inyal yie gi joma richo. Bende isetemo joma luongore ni joote, to ok gin joote, mi inwang'o ni gin jomriambo. In jakinda, kendo isechandori malit nikech an, to ok iseo. To kata kamano pod an kodi gi wachni, koro ok ihera kaka ne ihera mokwongo. Parie kuma iseae ka ipodho. Lok chunyi mondo itim gik mane itimo mokwongo. To ka ok iloko chunyi, to anabi mi agol tachi kare. To kata kamano nitie gimoro maber ma itimo. En ni imon gi timbe mag jo Nikolayo, mana kaka an bende amon go.
Ng'at manigi it to mondo winj gima Roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.
Ng'at molocho to anami ratiro mar chamo olemb yadh ngima manie puoth Nyasaye.
Ndik ni malaika ma kanyakla mar jo Kristo man Smurna kama.
Weche mag jal mokwongo kendo mogik e magi. En e jal mane otho, kendo ochako bedo mangima. Ang'eyo chandruok ma ineno, kod chan mari, to chutho in jamoko. Bende ang'eyo ayany ma joma wacho ni gin jo Yahudi, to ok gin jo Yahudi, yanyigo. Chutho, gin mana oganda jolemo mar Satan. Kik iluor sand ma ibiro yudo, nikech jachien biro bolo jomoko kuomu e jela mondo otemu, kendo ubiro yudo sandruok kuom ndalo 10. To bed jadiera nyaka kar tho, mi anamii osimbo mar ngima kaka ranyisi ni iselocho.
Ng'at manigi it to mondo winj gima Roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.
Ng'at molocho to tho mar ariyo ok nomul ngang.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Pergamo kama.
Jal manigi ligangla mabith ma dhoge ariyo wacho niya, ng'eyo kama idaki. En kama kom duong' mar Satan nitie. To irito nyinga ahinya, kendo ne ok ikwedo yie ma iyiego kuoma, kata mana e ndalo mane Antipa, janeno mara mar adier, onegi e dalau kama Satan odaki. To kata kamano, an kodi gi weche moko. Nikech in gi ji moko kanyo maluwo puonj mar Balaam, mane opuonjo Balak kaka onyalo miyo Jo-Israel timo richo kuom chamo chiemo mosetimgo ni nyiseche manono misango, kendo kuom terruok. Kamano bende in gi jomoko maluwo puonjo Nikolao, machalo gi puonj Balaam. Emomiyo lok chunyi, to ka ok ilokori, to abiro biro iri piyo, mi aked kodgi gi ligangla mawuok e dhoga.
Ng'at manigi it to mondo winj gima Roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.
Ng'at molocho to anami chiemo moko mopandi miluongo ni mana, kendo anami e kidi marachar mondike nying manyien, maonge ng'at mong'eyo mak mana jal monwang'e.
Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo Kristo man Thuatira kama.
Wuod Nyasaye, ma en jal ma wenge ne rieny ka ligek mach, kendo ma tiende ne pak ni kamula, wacho niya, ang'eyo timbeni duto, gi herani, gi tichni mar konyo ji, kod kindani, kendo kaka isebedo jadiera. Bende ang'eyo ni tijeni machien beyo moloyo mokwongo. To kata kamano an kodi gi wach moro nikech iyie gi dhako ma Jezebel maluongore ni janabi. Ene ma omiyo jotich nalal kuom puonjogi mondo giterre, kendo mondo gicham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono. Ne amiye kinde mondo olok chunye, to otamore weyo terruokne. Miyo anabole e kitanda mar rem, kendo anami joma terore kode yud chandruok malit. Ka ok giloko chunygi, mi giweyo gik ma opuonjogi mondo gitim. Nyithinde bende abiro nego, Eka kanyakla duto mag jo Kristo nong'e ni an ema ang'eyo chunji gi parogi. Kendo ne amiyo ng'ato ka ng'ato kuomu pok muwinjore gi timne. To un ji mamoko duto man Thuatira, ma ok oseluwo puonjno, bende ma pok ong'eyo gima jomoko luongo ni weche matut mag Satan, ok amiu ting' moro mapek. Awachunu mana ni mondo umak gima ungo matek nyaka abi. Ng'at molocho kendo motiyo tich na nyaka giko, anami teko mar bedo gi loch kuom ogendini, mana kaka an bende wuora ne omiya teko. Ng'at molocho no norit ogendini gi ludh nyinyo, kendo notogi matindo tindo kambala tago. Bende anamiye sulwe mar okinyi.
Ng'at man gi it to mondo winj gima Roho wacho ni kanyakla mag jo Kristo.